akulira akakiiko akalondola ebyobulamu mu maka ga President Dr. Warren Namara asabye Parliament okuteekawo ebibonerezo ebikakali eri ababbi b'eddagala mu malwaliro ga gavumenti mu ngeri y'okutangira obubbi bw'eddagala okweyongera buli olukya. Dr. Namara agamba nti olw'okuba tewali bibonerezo bikakali eri abantu bano kati baagufuulamuzza okubba eddagala lya gavumenti ne balitwala okuliguza abantu mu malwaliro gaabwe ag'obwannannyini. Dr. Namara okwogera bino yabadde alabiseko mu kakiiko ka Paalamenti akakola ku nsonga z'obwa pulezidenti wamu n'abakulu okuva mu maka g'omukulembeze w'eggwanga okwanja embalirira yaago eri mu bubage ey'omwaka gw'ebyensimbi okujja 2026. Kati ssentebe w'akakiiko kano Alex Byarugaba bano yabasabye bino babiteeke mu buwandiike bikwasibwe abantu abakwatibwako ensonga zaabwe babikoleko.